Zabbuli eyana mu esatu. Onsalira omusango, ayi Katonda, era ompolereza ensonga eri eggwanga eritatya Katonda. Ondokola eri omuntu ow'obulimba atali mutuukirivu. Kubanga ggwe oli Katonda w'amaanyi gange, kiki ekikunsuuzizza ewala? Lwaki nze okugenda nga nkaaba olw'okujooga kw'omulabe? Kale otume omusana gwo n'amazima go, ebyo binnuŋŋamye, bindeete ku lusozi lw'olutukuvu ne mu weema zo. Ne ndyoka ŋŋenda ku kyoto kya Katonda, eri Katonda essanyu lyange eritasingika. Ne kunnanga ndikutendereza, ayi Katonda, Katonda wange. Kiki ekikukutamizza emmeeme yange? Kiki ekikweraliikiriza munda yange? Suubira eri Katonda, kubanga edda ndimutendereza, bwe bulamu obw'amaaso gange era Katonda wange.